NajimSafi.com. Yeah, yeah. Woyo.
Here's another one.
Here's another one.
Yeah, 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 yeah.
Touch, touch, touch.
Baby Mwaga.
Aye?
Baby Mwaga. Mwaga mazaga zaga.
Bebe.
Juya meza. Saga da.
Saga what?
Okay. Kwanza mi nakutaka, tacha nakutaka, burudani nakutaka, tutazichapa hapa, nguvu ya pesa ama nguvu ya jina mama.
Loki Sabato, vipi nyie mna nyama?
Kuku analiwa, watu analiwa, bata analiwa, oh, mama mia, huku peleka miwa, pale peleka ngano, we, toka Bunju, njosi za mapambano. Siri za hapa, weka chini hapa, tupo hapa, tatuacha hapa, hapa. Hapa.
Ai, Mr. DJ, mishelewa. Alafu we mwenyewe nina kuelewa. Vizuli vimeumbwa na mina elea. Alafu yungomu na wazarudia. Mr. DJ, mishelewa. Alafu we mwenyewe nina kuelewa. Vizuli vimeumbwa na mina elea. Alafu yungomu na wazarudia. So, give me another shot. Give me another shot. Give me another shot. Been at the shop.
Samahani, where would I don't live? Fuck a tight tee. You naitwa nani ila mali safi. Jo karibu, ebu wachana na tachi. Kushushe mitungi, kisha ifuate mikasi.
Baby, nataka kususu.
Kituo cha mbele.
Baby, nataka unikisi.
Haina kelele. Mimi nataka kumwaga mazaga zaga. Whoa, nataka mapiza, mabaga baga. On to the next one. Touch with another one. Kila chocho la bata ni vibe to my burdani. Huku G pale mnyama Mr. Bird. Dani, vitu vingi hata selewi nani ndo nani dani.
Mr. DJ, mishelewa. Alafu we mwenyewe mina kuelewa. Vizuli vimeumbwa na mina elea. Alafu yungomu na wazarudia. Mr. DJ, mishelewa. Alafu we mwenyewe mina kuelewa. Vizuli vimeumbwa na mina elea. Alafu yungomu na wazarudia. So, give me another shot. Nipe another shot. Give me another shot. Been at the shop.
Siri za hapa, weka chini hapa. Tupo hapa, tatuacha hapa. Hapa, hapa.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.